children come out with soldiers. Kanye West, once again.
Dunia hada ndo mane mbono tamu. Sisi mashujaa tunafaidi kwa zamu. Nipe ni chimbe mwenyewe chumbi nye upe laini. Ulevongo nilewe kwenye supu ya maini. Nago panta vimba shavu chumbi papa gigimani. Atare tari sorry baby sitamani. Weka pembeni kwenye supu ya pweza. Nikoleze mwenyewe tamongoma ni kucheza. Buzi niteke nilambishe sipige kelele. Rudi faster home kana ngoja msosi wa kingele. Kuno wa monyo, yes I do you. Mina momonya tu kama ubuyu. Kuno wa monyo, yes I do you. Mina momonya tu kama ubuyu. Namuita baby mama
chumvi.
Dona nifanya nivimbe. She the queen to my drama
chumvi.
Asa kwa nini nisitambe.
Nipe mimi, nipe mimi. Nipe nijilambo tamu wa chumvi. Nipe mimi, nipe mimi. Nipe nijilambo tamu wa chumvi.
Namuita baby mama tukiwa chumbani. Dani nimesi mama naiko gigani. Nitakwata vipi fundi mitambo. Fundi kushona. Fundi kuchona. Fundi kushona baby. Penzi letu ni hoja. Lishe jana maswali mengi. Na wengi natangoja. Oh mama. Penzi letu ni moto. Lina waka kama taa. Penzi letu ni moto. Lina waka kama taa.
Namuita baby mama
chumvi.
Dona nifanya nivimbe. She the queen to my drama
chumvi.
Asa kwa nini nisitambe.
Nipe mimi, nipe mimi. Nipe nijilambo tamu wa chumvi. Nipe mimi, nipe mimi. Nipe nijilambo tamu wa chumvi.
Sani kama taumisa moyo. Uga minafukwazi mimi kibogoyo. Ndo watu funge tumoro. Nipe mauna kwenye vigodolo. Acha nifula imi na we. Wenye kinyanko wapagawe. Tudumishe penzi every day. Paka wengine wote tutawe. Mama nipe, mama nipe. Tamukolea watu wengine wajue nimekolea.
Namuita baby mama
chumvi.
Dona nifanya nivimbe. She the queen to my drama
chumvi.
Asa kwa nini nisitambe.
Nipe mimi, nipe mimi. Nipe nijilambo tamu wa chumvi. Nipe mimi, nipe mimi. Nipe nijilambo tamu wa chumvi.
Demu Musa Baka yoko transporta. Thank you, Black Heart.
Rubik Tati.